Hello.
Ni bekaranga mbiji.
As you know.
Baby,
oh. As you know, wanama.
Oh, yeah.
Message.
Wa wanapenda kuku, wanapenda baga. Mistaki chochote, baby, nataka karanga. Lete taza buku, zitandosha sana. Utundu tundu njaze mchuzi, tunongeshe mboga. So baby, nipe karanga mbichi. Baby, nataka karanga mbichi. So baby, nipe karanga mbichi. Baby, nataka karanga mbichi. Say baby,
nishakumbisha makataji na makopa. Ama nise, mikuwa kolofa. Nikiwa sina kitu minitaenda kukopia. Mezi mezidi sana izilaizi. Utanifanya mintadai. Nipite peku peku mitani kama crazy. Watanicheka, yeah. Basi, yeah.